παγουμένε. Παγουμένε, Shelwe mina Gai gotu inkosim Yankenelela Kusekwe namhlanje nami Angazi kwaphela kanjani Hey isitha Saxabana sodwa UJehova Kwangenelela Wathi hayi lona Wajilona usesandleni sami angavumi naye kwakume kube yini namangazi ngasinda kanjani sangiyabona ingalo yona mandla kaJehova ayifumana yanqaba Ukuba wena Nkosi wawungena endleleni wangilwela izimpi nengasazi njengenyoni ogibelwa umkhuphi umphefumulo wami uphunyukile manje ngiyakwazi kimi ngesibindi ngithi kwakume Nomuntu akekho ngakushintsha lokho ngoba inkalo Jehova yanqaba nama ifumanga hey Nkosi yami bakusamile ngomuthi bakusamile ngenhlamvu yasibhamu Sathane uzamile ngenkosi emotweni kodwa izulu labiya wakhathu Jehova Kai fumanga yanqaba nawe hey Nkosi yami bayabusana uphunyuke kanjani bayabusana base bakhuluma bodwa bathi inkulu into kulomuntu kanti abazi uJehova ubile 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 akafuni nawe Yes, me.